Ngivuma bafana manje mina. Ngivuma bafana manje mina. Nobenzinzi sengikhule mina. Nobenzinzi sengikhule mina. Masenzi sengikhule mina. Masenzi sengikhule mina. Nobenzinzi sengikhule mina. Nobenzinzi sengikhule mina.
Kuluma kodwa ngoba